Nile mu bukiiko bwa kkono bw'obugwanjuba bwa Uganda aba Rotary Club baakozeeyo omulimu bwe baategese olusiisira lwa wiiki nnamba okujjanjaba ekirwadde eky'amaaso. Olusiisira luno olwatuumiddwa West Nile Rotary District 9/2013 Surgical Camp lwategekeddwa nga bali wamu n'ekibiina ekigatta abasawo abakugu mu kulongoosa Association of Surgeons of Uganda ASOU gattako Ministry evunaanyizibwa ku byobulamu olw'abantu abawerera ddala 1,000 ne bakeberwa so nga 2017 bo baalongooseddwa amaaso naddala ekirwadde eky'ensenke. Dr. Alex Kandia omu ku bakugu mu ddwaliro lya Arua Regional Referral Hospital era omu ku baategese olusiisira luno agamba nti ekyagendereddwamu kwe kujuna abantu abali ewala abatasobola kwetuusaako obujjanjabi. Pauline Okoth munnarotare omu ku baategese olusiisira luno agamba nti basazeewo okudduukirira abantu ng'enteekateeka ya Rotary Club bw'eba. Abamu ku bajjanjabiddwa bavudde mu Democratic Republic of Congo, South Sudan, Uganda n'abo abanoonyiboobubudamu abali mu nkambi mu bitundu bya West Nile.